gabaasa kabiraatti xeenaa Mukhura Haji Ahmed Nure dubartii Oromoo Amerikaa kutaa Minneapolis jiraatan daldala mataa ofii qabu hojii isaanii hagi guddaan child care yookaan oolmaa daa'immaniiti. Oolmaamaan guddootaa dhiyootti hojii jalqabsiisuuf jiru soraatu dubbise.
Mukhura Haji Ahmed Nure nama Minnesotaatti oolmaa ijoollee qabu. Abbaan uf argee jennaan jireenya ofii uf argee jennaan waan hedduu fayyeeffachuu hin danda'a jetti. Gaafa torban Oromootiif achidha kan achitti argee odeeffadhe maalfa qabdaa jedhee gaafadhe.
Future Scholars Child Care Center, Halamada Arta Child Care Center, Samboda amma kan dhufaa jiru bakka dubartiin ooltu jechuudha. Forever Adult Day Center. Ammas kabaraa immoo Dream Home Health Care, oolmaa ijoollee, oolmaa nama gudguddaa. Wanni adda addaa ammas manatti hahaninuuf jechuudha. Tajaajila adda addaa warra nama guddaasi ammas warra disabilitii qabuuf akkasii. Biyya qofa osoo hin ta'in bakka ijoolleen ooltu kana warra birallee haqa qabu hedduu jira. Warra qaraasaniifin irra deebi'ee tireenii adda addaa kanaaf akka itti jabaatanii ijoollee kan itti qaraasuu danda'an karaa kamiin akka maal godhuu qaban kana irra deebi'ee barsiisa. Ni gargaara akka biizinasii isaanii guddatuuf.
Mi hojjeta hagam qabda kan Minnesota St. Paul keessa fuula hagamii hojii akkanaa qabdi?
Minnesota sadiin qaba Minneapolis keessa. St. Paul irraa operate godhu tokkoon qaba. Ammas tokko Burnsville jira Burnsville Minnesota achiis tokkoon qaba. Ati waliigala hojjettoota 55 qaba.
Hojjeta yoom jalqabde?
Oggaa 5 dura. Haduraa hadiin banadhee.
Yoo jalqabdu kan siifennu jalqaba hoomtantee jalqabdu moo?
Gaafan dura jalqabee kolleejii irraa giraajuweet akkuma godhee beekti bakka oolmaa ijoollee keessa akka daayireektarummaa qaxarameetiin dalagaa ture namaaf jechuudha. Warra saayiboota kiyya warra wajji barannee kana dura biyyoota qabu jira ture. Isaanii wajjin wanta fedhanii nama waa kanarraan isaanii godhu barbaachisaa turanii dhaqeen join godhee isaan gargaaraa ture jechuudha. Booda oduu akkasitti dalaguun ji'a sadii akkana gaafa dalage. Samboode maaliif kan mataa kiyyaa badanne maaliif dandeettii biyya isaa argee jechuudha jeen akkasitti eegaleegaa mataa kiyyaa.
Makfuraatiin haadha ijoollee afuriinaan jette maan barattee eessa kaate as geette afaan gabaaboon?
High school is asumatti baradhe South High School Jaamaas South Minneapolis jira. So bara 1999 haasee jechuudha asumatti guddatte jechuudha hundeessa. So high school asii baradhee dandeenya samboode wan MCTC hajaamu community college jira. Achi baradhee dandeenya Metropolitan University hojii hol qabatee achirraa business and graduate godhe. College gaafan seeni ani silaa yaadne kiyya so nursingin baratuuf seeni silaa. Garuu gizeen seenuu naan taane dhawaatuma qaraa adeemu nursingin sunis naan taane. So mee kara biizinasaa kana yoo laalee hojiin biizinas kilaasa fudhatu eegalee jechuudha. Gizeen fudhadhu hedduu akkan achirratti jabduu ta'een if argee warri piroofeesaroota kiyyallee warri na barsiisu. Qabxii akkanaa fidaa jirtaa yaadni ati hiddeedduu yaada babbareedaadhaa maaliif biizinasa persiisuun goone ati badala narsiingii maaliif narsiingitti hedduun dadhabduudhaa maaliif namni hundi waan itti dhalate qabamee jiran akkasii namanaa dandeettii santee san barbaaddee arguun abbarra jirti. So achumarraan ka'een gizeen laaluu narsiingiin anaa fi miti nama biraatis meebii ta'uu mala garuu aan biizinasaaf hin dhaladhee waan ijoo tokko na keessa dhufe achumaan biizinasaan xumuree jechuun biizinasa fudhadhee.
Barbaaddee of argite?
Barbaaddee of argee.
Eegi of argite amma guddachaa deemuu jirta ganni shan keessatti hojjeta 100 olii qabaateetiin deemutti jirta nama daldala kanaayyuu durumaayyuu waan maasii irraa dhufumoo waan guddattee innaan of keessatti argite?
Wanni kuni waan maasii irraa dhufuurratti fakkaata maalif. Abbaa kiyyallee yoo ilaalte abbaa kiyyaa Ahmed Nuree nama hedduu ni beekanii namni Oromoo illee ni beekaa. Dura jechuun gaafa jalqaba 1960 jalqaba irra ture dukkaana qaba afran qalloo hajaamu jechuudha Finfinnee keessatti filmaaraas bakka jaamee yaamamu. Ammas akkasumattis gaafa san dukkaanni isaa kun hedduu successful ture. Ammas yoo kara haala kiyyaanis ilaalte haati kiyyas waa street smart waan jaamu jiraamiti biyya kanatti street smart illee warra yaamu jechuudha warra odoon baratin. Dandeettii mataa ofii qabuu jiraan warra akkasii san keessaa tokko turte uummanni illeen waa akka waa gurguruu waa bitanii gurguruu waan akkasii dalee biyyatti ishiinis. So hara lachuutu nuun qabaa jechuudha waan kana dandeettiin tun hara lachuutu nuun dhuftee booda gaana keessaan baate jechuudha. Kanaafuu akka faamilii irraa dhufuttiin amana. Amma even wama biraatifu raan godhu waa sodaatu oolu paabliik sipiikii kana hundi abbaa kiyyaaraan kan dhabee abbaan kiyya nama hedduu nama duratti illee. Haasawa godhu haasawa illee nama amansiisu jechuudha akkasii ture. So waan isaa sanii fudhadhee jireenya yaada irra guddaa hojii jiraatiin arga filaanii gammadaa garuu abiraamataa boruuf arra jiruun wajji. haato mo isarra wanti fere guddansa
olma jolle qabda olma manguddo qabda olma tuyu na magamit olma kana ak shanan kan kejir
warre ni sigagar sahani nu foli galatti libashani raila libajajitu
ganni gudda na gami na mi ganni dikka hagam
warra ganna gudda ga manduran e galle bete wanda kun construction rajra jeruftu kana e bisuf tatafi gora jira manta na bana majra be amma fajiru khajoleti nama gudda sarimmo warra enroll gode lenu makapna employee malle already hire gone standby ga warra e ga jiru jira wanda kun akabale bu fumale si jira du fu gize bana me employee si barba sama wana kasaka si jira warri register te he enroll gone khenye e ga ta jiru jira garu warra daimani timmo warra jolati di koechu mainly amma khana hamti business khiya guddan khajran sanjidutti gargar sin takhalilu bakka jolle di tibaratu so free school program qabna jolle versizna school of ready bona kinda garden is ready akatan gona ke gize gafa qarati senan iwani sambar bachu sama usa khaysa standard di jira khana especially minnesota khaysa school readiness wan jam standard isan ego qabna salin opesire dalis nay ti jolle tan qabar sisne nya chisne obasne waun da wan sambar bachu sunda woda aka school of ready tan irati barsisnaichu warri tigar garru jolle daima sorban jarra khase ila ugga khudalamat school age de nigerane jolle gurguddo school age intus nigerti amma jolle salis homework igar garra dela warro le barsistu jira warna dela gor homework igar garru yettis ke jawab afatani wan barsisantu jira sitechu jolle intrasti ol me qofoden den akka manabarum sat ni baratani sechu
warri sankar kartan kun war motum man gargarmo yokwan mo warru mamatum dum famo
wanti khenya sikap sajamu jira sikap echun wanti khamotum man gargaro echu war motum man era khafal mo warde me yakada lagatu el man khisan bakka kana bakka ol me yaji fadda silif khafalla isini bo gabahati de laga barbadda da de laga da yani war motum man ra khafalu jira warra amas delega jajjabdu qabu jira mallaqa hanqati takko jira income limitation jamu jira income isani sallalani cina isin khafala cina no isin ra khafala malit chalkerin heddu qali bi yetanati nammi affording godu ga warra qabeyni qabu yotaati male yolmeya jolle motumman hangate takko sirra khafalu qab yo atiga doctor fataate wana kasitaati male warra delega babreddu qabu motumman warra ra khafalle warra ifif khafala nechu ni jiran jolle nakasi so hundaw include goda imo mainly 90% jollen tenya waramotu man rahafata
bayitanat lafanami it hojjate bolu nam businessi barachu fedu hana mona mujia tantete hano jachu fedu nam ufujire su fedu mangorsit nam
ane nama reski fudatu sodat ka business ratti takani argata takani dabdu dabe tia chitia fonte lafa hate tuma if jajjabe site wa kana yo takata ka lead abda takata ka ni argata hana fu sanit if ope site takani dama takani argadete egal sawan tajide egal pechu yo samata khisa khayete yo akqarate wants sintahin hedungaditu lafa qabatte lafa khate is okay wan ko wanjiru business khaysan jira akkanati kharakhana yale tani me kharakhana masyalete debite wants nigide go gote boze erran magi sabakate tu sanechu yo wad abdi khutubate ajelte wan kharadele pechu so an walinde tu fe nama yo business one dura is barbadis arki man go dudan des one go dudan des namni hundi wan fiqaba namni hundi business da lagu anda ichu miti namni hundi doctor da ta ichu miti namni hundi nurse ta ichu ana ma kan sinje sai ti nursing in tore major ya kanin dura sele fechu garu gize da da san hindan da sun dande ti ti yamiti walin dande ti ti qabu ti walin jala du tawu qabo woni nan go dusun yon malaka qofaf gode wan kana ni khufta woni ati malaka ti den tun din khufta yau wan jalala wan saniyo qabatte bakka fet sanige sawan jalala andale ju takoy ju wan sabinna dan gotu wa ta tikatu wa guddatu kana fu sudatu olu riski fudatu min khasara yo wan kana kana gode invest gode yon fu feo wan akasi khasartus borni argatta kana fu chance akasi fudatu sila od akalet fudanne malif nu khayso ne kana zu jurbeta obliyan he doji ndala ne aso ne saniyo jisma fin kana ngone maf akasi ngone jani u risky qaba khura kana qaba jan so risky san fudattu bale akhamitti bakafe sangahu dandes ansan wonne khayira beta kanafu wonni guddana mi khayya mali wonni amferusul mali ngoru feda yani if gafatu san bod ega hoggu if argani wa kana dande tirati qaba ahwa kana godu feda yani fadilla qaba tare ki dande toji jirate so da sin god
aba sina fu jire ni daba fargacha qaba
sirri wanta ko be yahu olu ni suman qabu dirqama waan hundanin beekaa miti wani as beektus ni jiraa haatin beenes ni jiraa immoo walirraa waan beekan sheer waliit godhu gartee information wani guddaan biyya kanatti kadalagu information qabaannan waan feetee jalaydha information san walii dabarsu walitti dhufanii jechuudha akka oromoti.
Ado tokko dubbannu maatii hedduu waliin guddadhee warri keenya horuum horee lafaayyuu fulaa hedduu guutee jettee isan nama gamii obboleeyyan nagam qabda nama gam waliin dhalatte.
Obboleeyyan 33 wajjin dhalatte.
Ati nagameesso.
An nama 29.
Maatii hagamitti akkaan hore?
Maatii 5.
Baankan kee jaarolee?
Gizee 5 fuudhee. Rabbaan mataa golfam lubbuun hin jiru. So ilmaan isaati wajji jechuun ijoollee xiyyaarraa qabiiti. Ijoollee naan hamoo tahuufi adaadaa tahuufi yoo lakkootte ara'aan tannaa 154 nuti.
Isaan nama maatii 154. Garam akkan jirtan?
Kanaadaa jirra. US keessa jirra. Seeta lama keessa jirra. US Minnesotaa fi Atlaantaa jechuudha. Norweys ni jirra. Australiyaa jirra. Yeman jirra. Oromiyaa jirra. Bakka biraa Egyptis ni jirra.
Gara hedduu jirtan?
Bakka hedduu jirra.
Qubuma wal qabdan?
Quba wal qabna. Ammaan heddumina xiyyaa yoo isin haasofu bizee namni nagaafatu obeeyyam na'ee qabda faana jedhaan jaanee hime rifatanii ilaalan faana edaanuti akkas hedduu jaa malee akka walii dhaloonnuun ana heddumina keenya natti argamu maalin jaanee beekaa oduu abbaa xiyya jiraatee ammallee fuudhee dhalee hin jaasila. Xixiqqaannee hin jaanu.
Maatii Haaji Ahmed Nuuree takkaan hore. Gamdhibiin ammoo wanni makfuraan jabeessiteetiin dhaamattu ijoollee teenna afaan keenya barsiifachuu mallee ani maatiin keenya akkan nu gorse Finfinnee dhalatte Ameerikaa jiraatte Garfeet jiraatte afaan kan keeti jabeeffachuu maltee jetteetiin nu dhaamu jirti makfuraa guddoo galateeffadha maatiin teessisan hedduu horaa bulaa jennaa horuu horaa.